o chiluvia luvia chekwin la kwala, o mola pokati kolongulu. Eteke limwe, echi Yesu kafile handi, wata olu sapo lulume umwe wakala lo mana vavali valume. Umalehe wacho wapopia la isaye hati, kovipako viepata nyiheko nepa yange. Isaye wabatepela ipako viaye kavalikavo. Umalehe wanda kofeka imweyo chipala. Eye wapesela ipako viaye levi kavisili vila. Noke kofeka yacho kwe yaonjala yalwa. Ukwenje la chimwecho supilapo. Omoliacho wanda okukatalava yela ulume umwe wotuma ukalisa olongulu. Ukwenje wakwata onjala yalwa. Kwenje walivela okulia, okulia kolongulu. Noke, kutima wahe wapopia hati, avoyo. Okusokolola vakopange watate. Vakwete okulia kubatela, kwenda kusupoka, osimbu amefila kulolonjala. Ngatuka, genda kutate. Hapopia la esiti, atate, ndalingila ilu, suku, ekandu kwenda ove. Sise samela okutu kuiwa vali omolove. Ndingi sengo, nduko pange wove ukwanganyu. Kwenje wakatuka, wanda kuisiaye.